gudoomiyaha degmada Buurxa Kabe mudane Ibrahim Maxamed Leysano ayaa si rasmi ah xariga ugu jiray ceel iyo barkad biyood oo ay hirgelisay hay'adda relief. Munaasabadda xarig jarka ah ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada, odayaal dhaqameed, wakiilo ka socday hay'adda relief iyo bulshada deegaanka. Gudoomiyaha degmada Buurxa Kabe Maxamed Ibrahim Leysano oo xariga ka jiray ceel biyoodkana ayaa ka warbixiyay muhiimadda uu ceel biyoodkan u leeyahay deegaanka.
geega may baroonay degmada Buurxa Kabe xaafadda war dawladda heje may baantoon koynay eelkan oo isba aragay tan dadweynaha lanka deegi hay'adda baasos oo fanche biidi bilaash lan ororodahay marka may baasin la oo hay'addaas oo dhowr sano inta ka shaqeeyayta oo ee difdi badan ka biidi degmada Buurxa Kabe qorsan ee talabsan siyaasina ka shaqeeyayta markii ad mayba lahaa baaso walfaylaha kordhidi oo shacabkan ka danayayta eelkan iyo baraag iyo nay bamkii eelkii la saaray iyo tubooyin shay walaashe
dhanka kale qaar ka mid ah bulshada loo hirgeliyay ceel biyoodkana ayaa u mahadceliyay hay'adda relief iyo maamulka deegaanka
may arday mahadanka nagaanay baasos oo ceel biyood oo sadogal ku suubi oo arday ilaahay mahadda ayaaska le may falaan aadan hor kordhiida arday ceel biyood oo dadka beesabil ilaahay balgadeed lan suubi shacabkii oo dhamaayahay meel arday warbiin ka jirna arday ayaa may falaan arday eediyeed may falaan baasoo salaam raabta mashruuc badan shaandi Buurxa Kabe arday may falaan eediyeed hortuba aabka arday aad Buurxa Kabe hayti iyo bilaawdiyo iyo ogoriyan bilaawdi hadan may falaan lan kordhiido eelan god warto god aan suubada shacabka arday eeda dhiban qaba saasa fadaan
may barniin ku yara heedi baasos antaniin ku yirti may la rawsan dafur kun oo may la barkadan inta la ku suubi oo may la rawsan ceelkan may la rawsan iwa niin ku weeri may fadaan tanar oo hayna insha Allah taala waan hadba hadlaanta rooyta waano tubeen la suubi barkada la suubi ceelka ma sha Allah taala hada rooyta madii hore ceelka la jiiday ma banaanka billinka jeeyay hadda balaantay alxamdulillaah may baa tubooyinka ila walba tubida bay waashay dhigay halba leeyaa insha Allah taas idan kama hasanta ay fadaarna insha Allah tan arwayna haddana wal kale ka sii darta barkoodayn oo beer kama hadii badan inta ceel badan yaalan oo laga sadagoon dibidooy biyoonga beer kama hadii mal gadohay walaan safar oo taa ku caaq dheedo kul wal gadohay ma laga sadagaashadooy baas oo insha Allah meel koosdana inni mala may la rawsan dadaasha lama laabta walaagi tabartii ee bilad kale insha Allah baaha badan ka jirta may fadaan insha Allah taala ilaahay wal qabada kore.